Definitely, yeah, definitely. Mombasa hip hop is taking over. That's why you're asking me this question in Mombasa, right? And you know where we met. We met in Nairobi. Na tulipatana Nairobi nikiwa nafanya nini? Nikiwa na roga, au sio? Si ilikuwa first time. Nikiwa Nairobi. So the fact that imetoka Mombasa nikaenda Nairobi nikaroga, nikapewa shavu, nadhani cha Mombasa kilikubalika. Na mimi na imani siko peke yangu, manake kuna washikaji wanaenda wakifanya matamasha huko, au sio? Kwa hivyo yeah, sanaa ya pwani it's taking over, and I'm happy to see washikaji wa Mombasa wa Nairobi wanapatana kwa event kama leo tunapiga shughuli. It's amazing. So yeah, it's taking over. If it's not, I will make it take over.
Tough question. It might take over. Mi usema hivyo kwa sababu upande wa we are only competing. Mi usema kaunti mbili zina compete hapa hivi. Honestly bana, si ni Nairobi na Mombasa. Mi sioni compete nyingine ya Mombasa other than Nairobi. Inakuwaga tu hiyo Nairobi. Nairobi ndio iko hapo, na hiyo mazee tuko hivi tunapelekana tu hivi mazee. Tunapelekana, hatuachani mbali yani hapo mazee. Naona wameanza kuslake bana Nairobi, they are not ni kama wasanii wametulia bana. Sasa sisi mazee huku hivi mimi na wasanii wanakesha studio. Mimi uzungu kama studio by the I work I just like walking around the studios and seeing how artists are working. Na mazee mimi nikifika huko hivyo majamaa walali bro. These people really want the spotlight mazee. Ah jamaa wanataka spotlight. Mazee it will happen one day. Itafanyika, lazima itafanyika tu.
Kwa nini? Hakuna kitu ambacho kiwezekani bro. Hakuna kitu kiwezekani. Kitu naweza sema ni as in sisi kama artist tuongeze bidii na pia fans wetu as in watu kutoka huku kwetu kwanza. Unajua inakuwa ngumu kama unatoka mahali lakini support yako inatoka mahali kwingine. Unaona? So kama watu wa kwetu pia yani as in yafanye collaboration ya artist na mafans, unaona? Itakuwa rahisi lakini so far naona it's si kama kitambo, naona watu kidogo wako involved. Napata event kama hizi zinafanyika, unaona? Inakuwa fresh sana.
I think Mombasa hip hop ndio imekuwa ikitake over over and over again. So that's not even an argument. Ama kitu ambacho naweza debate. Yeah? Because ukiangalia yani as in song anthems stems hip hop most times mimi na feel zinatoka coast. Strong anthems are hip hop, yeah. So I think Mombasa ndo kama base ya hip hop. Tuko na your stronghold and we need to hold it at a upper hand kwanza tukitumia kama hii.
Tusha take over tayari, hata si swali ya kuuliza. Tayari tusha take over bana. Tuko na watu ambao bado tuko na generation ambao kuna kina Pablo Machiavelli, watu wana come through. We have very many and dope lit hip hop artists wengi sana ambao wako venture into rap music. You know, and that's why I even started this project ambayo inaitwa Acha Gun Shika Mic. You know, Acha Gun Shika Mic basically ilikuwa ni kwenda mitaani kule na kutafuta these artists ma MCs, and there are many, yani uwezi maliza kabisa. Naweza sema Mombasa tayari tusha take over. Ni ile tu watu wanaogopa kutupatia ile nafasi pale. Na tukipata tu yani tushamaliza mchezo.
Yeah, ina take over bro. Kwa nini si take over banza? Ina take over bro. Ina take over like ukiangalia katika upande wa listeners, artists wenye listeners wengi ni wa hip hop sasa hivi. As we talking Swep Gang, GMO yani marapa kama like view wise. Yeah, sasa fan base mtaani unatoka hivi na skia bodaboda ichezi. Mziki sio ya Tanzania ama wapi unasikia hip hop yetu inachezwa kwa mtaa. Kwa hivyo hiyo ni good thing of which nipatie kama let's say 3 years hivi tutakuwa on another level mazee.
Kusema la kweli, yes, Mombasa hip hop ime take over ya second over. Ime take over sababu wa kitu kimoja tu. Hip hop bana made in Mombasa hip hop bana. Mombasa tume take over hip hop sababu ilikuwa kwa ni yetu. Zama za uko fulani, shirelewa, kitu kama hicho. Kwa hivyo tumechukua wenyewe, kwa tumepeana kwa watu, lakini tumechukua wenyewe, tuashukuru, merudi nyumbani na kasi, na kama vile unavyoona, tunafanya vyema ndio maana mpaka sasa tumejuana mimi na wewe, na tunajuana na watu wengi zaidi. Salute.
Mombasa hip hop has taken over. Umetake over kitambo mazee. Nice.
Yeah.
Kitu ambao labda mimi nitasema kuongezea hapo ni kwamba yani hip hop, kitovu cha hip hop ni Mombasa. Au sio? Sisi yani ndo we are the pioneers, we are the trendsetters. Hao wengine watakopi kama vile Trouble aliyosema. Watakopi tu yani na kupaste.
Uwezekano wa taking over iko sababu right now personally as an artist nimekuambia wewe ndio inspiration yangu. I've started something.
Shukran.
Yeah, I've started something called Coast Celebrities. A platform, it's a website where people will be moving their music, they'll be showcasing their music. Kitu ina lack ni streams. So it's a pull for people to create streams and you know revenue. When you get streams, you generate revenue, si ndio? So it's a platform yenye sema wewe ndio umeinspire ni hii kitu yangu.
Shukrani.
Inshallah. Yani nashukuru ni vitu zimeingiliana coincidentally.
Yeah.
I meet with you like 2 years after we had a chat kitambo 2020 hapo. Yeah. Nashukuru Mungu sana. But inspiration yote kwa celebrity imetoka Adoveli podcast.
Shukrani manza, it's an honor.
I'm so happy to see you, man.
Shukrani sana. It's an honor. Yeah. I'm so happy to see you also here and what you're doing and what you're contributing to the new generation of hip hop artists, mm-hmm. and artists in general coming from Mombasa and making a good name for Mombasa, because I'm down here because of you guys. If you guys didn't exist, Adoveli podcast would never be here and this story could not be told.
Yeah.
So us, we try to be different.
True.
We want to wait for you guys to be buzzed. Now I can't reach you on your phone number is when I'm like busy looking for you.
Tukiwa tuna grind.
True.
That's the way up.
Risala za rambirambi kwa familia PMG kwa kumpoteza mwana their son wiki hii. Pole kwa mafans wa Kimombasa na Nairobi gang zima ya biweko za Afrika na European. My heartfelt condolence kwa niaba ya wasanii na wapea my true solace walopata taarifa.
Yeah, mzee, they call me V-Trap. I'm an artist, I'm a rapper, officially signed at B Records. Yeah, by the late PMG, the CEO of B Records. Yeah.
Yeah, RIP to,
rest in peace. Yeah.
RIP to PMG. And just on that note, what can you tell guys about B Records and the late PMG that people that outside here don't know about him?
PMG was a person who had many goals in life. He saw what very little people are able to see in certain people. He used to help out if he saw that you had a talent. Alikuwa anakuchukua, anaku keep under his wing, anaku mentor, na anakupatia whatever you need to accomplish your dreams. So PMG Maze was ready to help any talented person who was not capable of reaching his goals, you know. Ivo, so B Records is just a team. It's basically a team of talented people who PMG gather together to achieve one goal. And that is greatness, Maze.
Awesome. You know, the first time I came to interact with you and also MK, nilikuwa nimesikiza mangoma kibao na ni mabanga. And I was like, if there's someone or if there's a label that ina paint that new sound of Mombasa hip hop na vile ina rise, ni B Records, because ngoma zote nilikuwa nasikia tu B Records like mabanga zote kali kali. And until late last year nikapatana na PMG na wewe na Msakiama, ndo nikajua where actually B Records iko, na pia personally nika meet PMG the producer.
Kabisa.
So it's very unfortunately alipass on, but legacy yake inaendelea,
lazima iendelee,
because such people lazima kama wewe wenye saa hii, the new talent coming out in Mombasani ni akina nyinyi, na mmepitia mkono yake, unacheki hata kama ameres yeye ni mse ameresta akiwa ako ana feel fit juu ame push
PMG
flani.
PMG mimi nashukuru ametuonyesha the right path, ametuonyesha njia ndio hii, nifuateni hii na mtafika tu mahali penye mnafaa kukua. Yeah, where you deserve to be. Ukifuata, if you do this and this, PMG taught us many, so many things about this industry. Yeah, maze.
PMG alikuwa ni mse mwingine very talented, anaipenda kusupport upcoming artists. Shona, especially kwenye genre ya hip-hop. Alipenda ku... aim yake ni kuona wasanii wa hip-hop wanaomoka, vijana wanaomoka kwenye sanaa ya hip-hop. Shona, hiyo ndo likuwa ni lengo lake kubwa. Kama mimi alini push sana katika kuonekana. Kama mimi Karim alini sponsor sana ni ku make sure nime nimeomoka kiusanii hapa Mombasa. Ngoma yangu 816 alipush sana katika kuimarket. Unaona? So agenda PMG ilikuwa ni kuomosha wasanii upcoming waonekane. Unaona, hiyo ndio ilikuwa agenda yake kubwa. Ilikuwa ni msemo mwingine smart sana. Mungu amweke mahali pema. Yeah.
RIP to PMG na Mungu aweke roho yake pale pema peponi. Because mimi kuja huku Mombasani kama Duvedi Podcast ni kwa sababu ya kazi ya watu kama PMG. Most of the songs wakati ambapo Coastal Hip Hop ili resurface zote zilikuwa na hiyo tag B-Records. So ikatufikisha point tukakuwa tukasema like Mombasa kuna kitu inafanyika kule.
Yeah, true. Sio kawaida yani.
Yeah. Sio kawaida na ni kitu tungependa kujua kina nani wasanii ni akina nani, ama producer ni akina nani, ama videographer ama filmmaker ni akina nani. Niweze kuelezea story yako na venye pia umesema PMG alituacha hivi majuzi, lakini aliacha foundation nzuri sana.
Nzuri sana.
Records na wasanii kama wewe aliweza kufanya kazi na wengine wengi sana. Ambapo na ime happen tu nini baadhi ya wale wasanii ambao in the new face of Coastal Hip Hop generation shikilia ni part of the new generation.
Okay. PMG nimefanya naye kazi kwanza back tuseme, sisi nika recall the exact years, but nikianza yani nilikuwa na book sessions kwenye studio yake, so hapo ndo PMG aliona kazi yangu and ali appreciate kazi yangu. Then years and I think hiyo phase ya corona hapo after, I don't know if kama ilikuwa after it ama ilikuwa kwa umetoa hiyo story za kufunga nini hizo landlord, manaka alikuwa yeye alikuwa mtu hapo ya time, so alivorudi hivi then hizo nyumba zao za Pakistan zikaondolewa pale, aka move to Bamburi. That's when we connected and then nikakaa naye. He was like a mentor, more like brother, like connection yangu na yeye mpaka saa hizi yani sijapata stamp ambaye naweza sema yani this is who PMG was exactly for me, because kwa ni mtu ambaye yani daily niko naye ni Sean. So yeah, nimefanya naye kazi mingi, zingine ziko nje tayari, zingine bado ziko studio, but it's a very big loss to hip hop especially in Mombasa, because yani yeye ndo anasema alikuwa one of the biggest advocates wa hip hop, one of the biggest advocates wa the whole music scene, because alikuwa ana support underground artist. Hakuna underground artist yote ambaye ajui PMG ni nani, hata watu wote ambao wako kwenye event almost everyone hapa anajua PMG ni nani, hata wengine wanajui mimi lakini wanajua PMG ni nani. So jina la PMG ni yani ni kitu ambaye I think we need to do like hata kama ni event ama yani, so we need to do so much just for him because he did so much for the industry. Yeah.
Awesome. When you say it was a huge loss, na ku feel kabisa juu like when Coastal Hip Hop ilikuwa imeanza ku bubble again after kupotea in the scene for a while, most of the records nilikuwa nasikiza ziko just B records from left, right and center. So like it's a huge loss because at some point nilikuwa ni kama enda ameshikilia Coastal Hip Hop, Mombasa Hip Hop like this kwa, na pia kwa back yake. So RIP to PMG the producer, but legacy yake inaendelea kwa sababu through wasanii kama wewe ni umeweza kukaa na chini uka learn craft yake, no vitu mbili tatu umelearn na legacy yake inaendelea through people like you. Kweli kabisa.
PMG mazee, may rest in peace mazee. Actually like PMG like studio yenye nilipata best quality. Yeah, like I was recording na record na record huko na kule, lakini saa mali nilipata best quality ni B Records. Na the first person kuonana naye ilikuwa PMG na Benjamin. So like he is the first one mazee ku katika hii safari alichangia pia part, naweza sema. May he rest in peace mazee, salute sana kwake.
Ah, PMG bana, PMG alikuwa mtu mmoja rosafi, like alikuwa clean cut, alikuwa tu straight to the point, anataka kazi ifanywe bas. Yeah, that's PMG mazee. Yeah, clean cut bana, kazi ifanywe bas. Mambo yenu nyinyi venye mnafanya nini saa mimi sitaki kujua, like alikuwa that kind of person and alikuwa very na sijui naweza semaje bro.
Yeah, PMG tulimeet kuna kipindi nilikuwa nataka kufanya kama saa hii vile kuna masuala mengi yanayokumba nchi yetu, vile unaweza taka kuongelea swala fulani, so nikawa kuna beat fulani nimedownload, na kipindi hicho producer wangu NJE akawa amesafiri ameenda US, so nikawa najaribu kutafuta studio ambayo kwa haraka naweza fika pale na nikarecord, ambaye ni mtu pia anaelewa hip hop anaweza mix ile track kwa haraka, akanipatia na nikaupload. Zama hizo nilikuwa naweka vitu kwa SoundCloud sana sana, so ndio msela mmoja akanipatia namba. Hata before hapo nilikuwa nimemeet na sister ya PMG, kuna video fulani nilifanya kitambo, ilikuwa around 2015 pale mitaa ya Chuda Chuda, so tulimeet na sister ya PMG pia ambao anajihusisha na mambo ya fashion nini. Ndio baadaye pia sister yake akaniambia, vipi bro, MJ meet na niko na brother anaitwa PMG. So hiyo time PMG alikuwa anafanya kazi pale Changamwe, Changamwe pale Kibarani, so I think Mitchell Courts. So hiyo time PMG alikuwa baada ya job, so akaniambia mbona hujameet brother wangu, nikamwambia yes, sijameet lakini tutameet. So years later tunakuja kumeet na PMG, nilikuwa niko na beat, nilikuwa nataka place ya kwenda kuweka vocals, so tukameet na hivyo ndo ilianza. So nika record, akanipatia track yangu, then after hapo tuka develop a relationship na tukakuwa marafiki wa karibu. Pia akawa ameniambia nimekusikia sana, huwa nakuona kwa nimekuona kwa kazi za uko fulani nini, nikamwambia eh, so tukaanza kujuana hivyo until 2001. Sasa ndo kuna tracks nilirecord na yeye na pia zilikuwa kwa album yangu ya tatu inaitwa Wazalendo Raia, so tukawa tuko close. Hata 2 weeks sasa ndio nikuja kusikia hii issue ya kwamba PMG ametuacha. Tulikuwa tuko naye studio, mimi na yeye na MK. Mimi naweza sema PMG alikuwa ni mtu ako serious na business oriented. Akikwambia project yako iko hivi na hivi, kama mimi nilikuwa nishamaliza kurecord, hata kuna time ange sacrifice usiku tuna record nini. Kuna time nilichukua ruhusa kazini kama wiki moja hivi, so siku kadhaa nikazi dedicate ndio niweza kumaliza ile album. Saa zingine hata nilikuwa sijaandika mistari mingine, so tunasikiza beat pale kwa studio, tunacheka, ananienjoy, ananiambia mistari yako migumu sana, kwa nini unaandika ngumu wewe? Piga commercial tuuze. So tunacheka, anamwambia wewe unaimba nini siku hizi? So hivyo hivyo tunaenjoyana nini, lakini and then wakati nilimaliza kurekodi nini, album ikawa iko ready, amemaliza upande wake, upande wangu kihela nikawa bado sijamtimizia. Akaniambia project mimi niko nayo ndio hii, lakini mpaka umalize hela. Nikamwambia ndo naenda mbio, wewe niachie project. Anambia hapana, wewe maliza vile tulivyoahidiana. So ikabidi mimi naenda mbio nikamaliza, kwa sababu ile project pia ilikuwa na deadline, nilikuwa nimeahidi mafans na release ilikuwa July 5th 2021, inaitwa Wazalendo Raia pia, ambayo pia nilikuwa na big up wazalendo wa Kenya ambao for some reasons wameinspire hii country na pia wamefanya mambo fulani kwa nchi yetu ambao tunafaa sana sana, maybe unaweza wapata kwa vitabu vya historia hawatajwi ama hawaandikwi sana. So nikaona kuna reason ya kufanya album inaitwa Wazalendo Raia, so hii ya 2001, na nika release July tarehe 5 ambayo ina coincide na ile date yenye Tom Mboya alikuwa assassinated. So hiyo album PMG amefanya almost half of the tracks akishirikiana na HR na pia, so tumefanya kazi nyingi sana pale. Yes, and then after hapo pia nikawa kama kuna wasanii wengine wanatuma features wanafanya nini, mahali pa karibu kwenda kuweka vocal ni pale, na mpamba kidogo naweka vocal, natumia msanii maybe ako Tanzania, msanii mwingine ako majua kwa wapi, naweka vocal, naambia PMG wewe hata usiguse, si wewe unajua vile unatuma, na niambia mimi najua.
Ni bali tulipochana na pale tuli link from a container to a mansion, tukisema tunafanya, we was about that action, you was a man of your word and I mean to follow that with passion. Siku wadania, siku inakuja, have to put this thoughts in ink. Now wish ninge on a hint.
Ado Valley Crust, it's a gang gang.
Karibu sio?
Aminia bro, aminia.
Niko ndani ya Ado Valley.
Things are gone. Ado Valley Podcast.
Ado Valley Podcast.
Welcome.
This is Cannibal on Ado Valley Podcast. Bless up.
Tumepatana leo na Ado Valley.
Ado Valley Podcast, unajua eh. Ra 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 ra.
Pambu.
Eish, yes, I love you, what? I hope you made you poor.